millions, millions of girls on earth. I don't wanna keep on chasing everyone. Only one queen away by my side. Millions, millions of guys on earth. Wanna tell my any chance ya kuku with a wife. But only last king gonna treat you right.
Usipoteze muda kujiumiza kumrithisha mekupenda we. Sipoteze muda pesa kujiongeza uzuri nikupenda we. Olivia, baby stop. Turutu, turutu, turutu. Baby stop. Turutu, turutu, turutu. Baby stop.
Toroshi kwenye kazi, Jumanne kupeleke kwenye kazi, Wednesday twende wote kwa wazazi, wajua mbaya.
Monday kutoroshe kwenye kazi, Jumanne kupeleke kwenye kazi, Wednesday twende wote kwa wazazi, wajue kwamba iko wazi. Propose Thursday iwe mbele paparazzi, Friday kina waka iko wazi, Jumamosi jambiani tuko zanzi, Jumapili bado tuko ganzi.
Sipoteze muda kujiumiza kumrithisha nikupenda we. Olivia, sipoteze muda pesa kujiongeza uzuri nikupenda we.